the music.
Tanzania, Magufuli babala, Dada Umi dadaya, nakupenda Tanzania, nchi yangu Tanzania, nakupenda Tanzania, nchi yangu Tanzania, Magufuli babala. Miaka mitano mesha timia baba, wa Tanzania wote wamekuelewa baba, umedumisha amani upendo kwa Tanzania, umeshika usukani baba. Wewe no nambali wani, hakuna wakukuzui, kamwe usirudi nyuma baba. Walete, 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 walete wapinzani,
tuwachane chane.
Walete, 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 walete wabeberu,
tuwachane chane.
Nakupe Tanzania, nchi yangu Tanzania, nakupenda Tanzania, nchi yangu Tanzania, Magufuli babala,
babala,
Samia mamala. Umetikisa dunia, nani asojua, mzalendo Tanzania, tegemeo lako Mungu, tokomeza corona, baba tunakuaminia, mtetezi wa wanyonge Tanzania, tunajivunia. Asokupenda ajinyonge, weje medali Tanzania. Walete, 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 walete wapinzani,
tuwachane chane.
Walete, 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 walete wabeberu,
tuwachane chane.
Magufuli babala,
babala,
Samia mamala,
mamala,
Dada Umi dadala,
dadala,
Magufuli babala, Magufuli babala,
babala,
Samia mamala,
Dada
Magufuli babala.